Nando love, mash up the hula dem dead. Jene jene, Ghost Empire. Anyo mitte njagala nkulabe buli kadde. Nando zole nane baloza ntamide. Tuzi vuga tuzi twaleke yo mubazate. Balabe ku muntu eyanfukire kibadde. Omutima guba gukubanja buli kadde. Chinawolovu, ontambuliranga chinawolovu, chinawolovu, chovola banga ndi musanyufu. Oh, chinawolovu, onvimbiranga chinawolovu, chinawolovu, chovola banga ndi musanyufu. Boyagala kunaba masiba kuwe, obato yagala bakuleke, boyagala kudola gosta kuwe, obato zagala bazileke. Okantera, okantera, there's something about your body. Okantera, okantera, I wanna be your body. Oh, chinna wolofu, ontambuliranga chinna wolofu. Chinna wolofu, chovola banga ndi musanyufu. Oh, chinna wolofu, onvimbiranga chinna wolofu. Chinna wolofu, chovola banga ndi musanyufu.
Something about your body.
Nando zole nane baloza ntamide. Boyagala kunaba masiba kuwe. Obato yagala bakuleke. Boyagala kudola gosta kuwe.
Obato zagala bazileke.
Chinna wolofu, ontambuliranga chinna wolofu. Chinna wolofu, chovola banga ndi musanyufu. Oh, chinna wolofu, onvimbiranga chinna wolofu.